ndasanyuka kera ukesire nguko mukanga ni komu endure ndayambu kusukuka gane buganga letala gane mama yetala kumachoko nkwato gude esomero ndolya nyuma okumale miaka ngebiri abasomesa batendeke ngabakolo kushirawo twaigo kukamalo kubara oluzungu nokuandika nobuimbo bunyutubu nga bunyutubu amanda yunira musomese binatuganyulanga temutu wabikwate mutawari kwase ebya tunasobolanga muteke nga manyi kwebyo sulenge bitone byaffe musimbirenga kwebyo ebinatuwaniriranga mumaso tuzimbe gwanga Tuiga, byatege kwanga biraga, joya bisomya bikuguse, katonda mirimu abajinonya, newe onya byabamuwa, singano bamanya, ngabamale nyimba naiga, tetwandi funyeba mokola, munyiba ezakati. Tuganyulanga, temutu wabikwate mutawara kwase Ebya tunasobolanga, muteke nga manyi kwebyo Sulenge bitone byaffe, musimbirenga kwebyo Ebinatuwaniriranga, mumaso tuzimbe gwanga Bino byansobera nkubulire, okusoma muswati nesobuza Abe South itegereza, twandisomye abawano Mukasa chibuka omumbari Sakabaka chimera kona balala Netuleka mufeka nowe wala Netunyikirira abawano Musomeze binatuganyula Temutu wabikwase Ebya tunasobola Manyi kwebyo Sulenge bitone byaffe Musimbirenga kwebyo Ebinatuwaniriranga Mumaso tuzimbe gwanga
Tereza mubyanjigiriza
mubyanjigiriza